Nipe kidoda ni kai, sasa ni anza chambua. Wanna be on my lane, mabazi uweze kumbua. Talking kama unajua, leo utajua ujua. The voice inakuja shitua, any perform na uwa. After this ni tua, how she talking ni kama najua. Mafumbo uweze fumbua, mitego uweze tagua.
Balafu chio, say my name, can do me how you do her.
Hello baby, hivi ndivyo natusua, ha? Mwanzo lianza na dua, when I die sitaki maua. All of my jizu wanajua, started the offers poor. Whenever I flow ni pure, 100% of my rhymes in the cure. Kwa vile na chana ni mvua, shori mtamu kamua. Bigger got it, young got it, something what's more. Yes I'm ready, being ready, leo nakuja fuwa. Kusa nase, fata, fatwe. Acha wasinzie, wakilala, tualalie. Kusa nase, fata, fatwe. Acha wasinzie, wakilala, tualalie. Kabla jeje balafu, mziki ulikuwa hauna mvuto. Wengi walifanya fani, ndo maana rap ulikosa nguzo. Flu boy kwenye game, mwisho wa siku ni kuja na tunzo. Nyama ni mwingi, aibu hakuna, wala hatufichi uso. Sasa balafu ni gumzo, kuna kidogo ni fujo. Ata kicheka ni gumzo, kila kipula ni fujo. Wezi, ligi, kata, kiuno. Nyimbo, zako, zote, fujo. Masha ya Gucci anawapa stress, ndio anafanya mnawazo. Never think of Gucci, left only toka ni Gaza. Mama alifunza kukaza, pia sauti kupaza. Usiku na randa, jasho ni kama ya jana. Kazi kupruvu, wacha ni pruvu na wanda. Aleni inspire Faridi kubanda. Fanya niandike mistari kwa sana. Utaka mafumbo ya kuta kwa kanga. Kama ni kesi na tuende kusamba. Kama kuroga na tuende kwa mganga. Siwezi retire, siwezi kuarch. Drippy, Rolex, Flexi, Gucci. Pretty, girls, train, seduce. Nicky, name, call me, Bruce. Till I die, Flexi, ouch. Kusa, nasi, fata, fatu. Acha wasinzie, wakilala, tualalie. Nasi, fata, fata. Acha wasinzie, wakilala, tualalie.